Ndibaleko oli bulungi. Kakati anti mbadde njagala kutereezaamu eno ffaani eno eya pinki, njagalayo just one, eyo njagala emu, njagala emu si nnya, not four, just one. Then kati buno bu headband eno ewange bujja bubiri, buli bubiri mu kifaananyi, white. Kuliko white then ne blue. Naye kati kino ekifaananyi ky'ompereza kujjako akantu kamu. Naye kati eno ewange mu kifaananyi buli bubiri. Then nga kuliko white then ne blue. Simanyi nagezezzaako obikola nga bijja buggi eno ewange direct mbikuwe. Then ne bigaana. Simanyi oba waliwo any other way gye nsobola okukikolamu ne bijja buzzi direct nga mmaze okubiselectinga kuba ndaba kati wano ne prices zikyuse. Simanyi oba waliwo engeri yonna gye nsobola obikolamu then ne nkuweereza nga kiwedde.